kitabu cha hadithi, ananielewa uzuri wake wa ajabu. Kwake nasadiki, kanithibiti, siwezi kuambilika kitu, siambiliki tena. Na mipango ya kusafiri ngambo, kwenye chumba cha upambo nikuchumbie. Tatizo uzuri wako, udhaifu wangu sijiwezi, sije kawa kigezo cha matatizo. 'Cause if he's loving you, no one can do it right. You know that I'm down, if loving is wrong, I don't wanna be right. 'Cause if he's loving you, no one can do it right. You know that I'm down, if loving is wrong, I don't wanna be right.
Vina feel kama I fast with you love. Wewe ndio my new flame, my new love. Kama siko kando yako nina cute love. Nina taki yako and I'm happy yaki. Nasikia sauti yako, niambie uko wapi. Ndio nikuje hapo, nikuwe my loving. Hata na shukuru Mungu nimechwa do something. Pafe picha me and you na wajuku. Leo utakula nini, I can cook for you. Kwa TikTok for you, like Suna boo. Sleep next to you, na na like the view. Ah, kitu mali safi mpaka natoka soko. Vile woni penda mina feel kamtoto. Semo nataka wangapi mini takupa pronto. Semo nataka sangapi mimi ntashika phone call.
Tena na mipango ya kusafiri ngambo, kwenye chumba cha upambo ni kuchumbie. Tatizo uzuri wako, udhaifu wangu sijiwezi, sije kawa kigezo cha matatizo. 'Cause if he's loving you, no one can do it right. You know that I'm down, if loving is wrong, I don't wanna be right. 'Cause if he's loving you, no one can do it right. You know that I'm down, if loving is wrong, I don't wanna be right.